Hei tīkaro ake i te tarina. E whai ake nei ko ngā pūro no kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei ko hinga kōrero mō te rohe o te waiariki mō te moana a toi mā wātea ko kahi Stevens tēnei. E tatāna te rā kati mō ngā rōpū a whina te whai i ngā karahipi kua hīkina a te toki mō te rātau. Kia ora. Kai te whakamahara te kaunihera o whakatāne i ngā rōpū a whina huamuni kore ki te tono mō ngā pūtea a tau. Ko ngā karahipi nei hai awhi i ngā rōpū a whina i ngā rōpū a hapuria nō hoki ki te utu i ngā utu tā wewe kia rātau. Hei tā Janie Story o te kaunihera o whakatāne. I te moana ātoi i te waiariki rāwhiti he maha ngā rōpū a whina, ngā rōpū hapuri a nō hoki e tuku anai ngā a whina mo te painga o te hapuri o te taiao a nō hoki. Nā reira we nei karahipi, he awhi tonu i e nei rōpū kia pai ai tā rātau mahi i ngā mahi mo te hapuri. Ko ngā pūtea tonu rima te kau manotāra, a me horora te tuku i ngā tono mo ngā pūtea a whina nei i nā rā ka kati ngā tono a te tūrei kai te takamai. Ko puta te whakatau a te komiti whakahāre i a Ngātia wa te toki i te ahika, wa hīkina te toki e te ahika mō te rātau 2022. Hei tā te reta o te heamana o te komiti o te ahika, hei tā Rewiti Elliot, i noho a te ahika me ngā māngai o ngā hapū o Ngātia wa ki te ātawānanga i te whakatūnga o te toki i tēnei wā e rere ana te mate korona. Hei tā Rewiti Elliot i roto i te wānanga i hua ake ngā take pēnei te āhua o te kōwheori te kaumā i wāki wānga i te hapuri, te oranga o ngā whānau, me te korenga o ngā kaumātua o ngā tamariki anō hoki i raro i ngā taumata o hiti. Nā ēnei i whakatau ka hīkina te hui huinga o te toki. Hei tā te heamana e mihiana ki te katoa i whakapau kaha i roto i ngā rā, i ngā wiki, i ngā marama anō hoki. Ngā tautoko mai ngā kai kohi pūtea, ngā kai tautoko ka mutu te kaha whakahara tau o ngā kapa o ngā hapū o ngā tiawa. Heoi i te tōnga o te rā, ko te mea nui o te ao, ko te tangata, ko te whakapapa, nā reira, me tiaki. Hei whakakapi ake, kua whakare waina te waiata, feels like nā lion eyes.
Feels like, feels like magic in the air.
Hei tā Rini Grace, te kai rakuraku, kai waiata no o te pēne Lion Eyes o whakatāne. O te waiata nei, tuatahi i tstua e ia te waiata mo tōna aroha ki te atua i nā hoki he karaitiana ia. Hei tā Rini Grace, kai te āhua o te tangata te wete wete i te waiata, arā te aroha o te tangata ki tētahi atu, ki tētahi mea rānei. Kai te ipurangi te waiata feels like i nāia nei, a hāre ki te whārangi pukamata o Lion Eyes mo te waiata. Kā tiake rā e ngā iwi koe nei ngā kohinga kōrero mō te rohe o te waiariki mō te moana ātoi mā wātea kokahi Stevens tēnei. Kia ora.